as much as you can stand. They got three outfits, a red, yellow, and blue Volkswagen, station wagon, luggage carrier too. Got their name painted on the side, you know it looks so grand. Talking about Freddie Feelgood and his funky little five-piece band. Oh yeah. They got a drummer named Yum Yum, he can really go some. Blows real cool, make all the girls droop. They got a cat named Ace, he blows the bass. They got a fella named Tyrone, he plays trombone. Cat named Percy, have mercy, plays piano in the treble clef. And the trumpet man, he's the leader of the band. Yes, Freddie feel good himself. Bam, bam, doom, 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 doom